إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبو رغاندا بيبي تيبوا بغاندا بانجي نبني نزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyatushinkanyiza ngabo Luganda nga fil hakika bwe mutunulira emyaka gyange sazaliddwa jjo ate nange bwe ntunulira ejjammwe nammwe temwazaliddwa jjo kitegeeza nti ffenne dunia tugimazeemu kakaseera naye nga tetumanyiganye Nenga tetusisinkana. Bwe tubeera nti olwaleero ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla atusobozesezza ne tusisinkana. Ng'abooluganda ekyo wallahi kya bbeeyi. Era tukimwebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atugabirira ebyengera biyitirivu okukamala obukamazi bila ayi muqabil. Nga tewaliwo kye tumuwamu nga tewaliwo kye tukola ki kye tumusasulamu bidirivu yagamba Allah azza wa jalla nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne mubeera mukedde ku makya ne mubala ebyengera bya Allah azza wa jalla byabagabirira oba byabagabirira nabyo temusobola bikomeka temusobola bimalayo banange Allah tabaraka wa ta'ala mubyengera byatugabirira ebyenkizo ebikulu ennyo okamala obukamazi ate mulimu bino ebyengera bibiri byebiringanga ebikulembera byonna number one ni'matul islami ekyengera ky'obusiraamu ekyo kyengera kinene teriyo kyengera kikyenkana la haula wala quwata illa billah kwe kuyimiridde okwesiima kwo kwe kuyimiridde okubonaabona kwo oba emiranga waliyazu billah tusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atusobozese tubeere basiraamu nga bwe yatukoowoola okubeera abasiraamu paka last ebbanga lye tumala wano mu duniya byonna tubikole nam naye tufube nnyo okulaba nti tubeera basiraamu tutuke n'okwolekera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli basi kubanga Allah azza wa jalla yatugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun okupata kubatuka ngako okujjako nga muli baki basiraamu ate ekizibu ekinene we kiri yaraakumullah buli omutamanya atemaddi abavubuka bagamba bwe bati bwe bakiyita bwe batyo sisobye olulimi lw'abavubuka ne banvunaana kati buli omutamanyi atemaddi nga bwe bagamba wallahi billah naam okufa kujja baghtatan mu ngeri yakibwatukira n'atakusuubira alowooza nti ye akyali akyabuliramu ddala wallahi agenda n'asooka n'abayi n'asooka n'abayi ffenna tuli bagenda ewa Allah tabaraka wa taala n'olwekyo tweteeketeeke Allah yagamba nti faiza jaa ajaluhum oba iza jaa ajaluhum aha fala yastakhiruna saatan wala yastakudimun ajali y'omuntu kasejja tewali kukeeramu tewali kukeerewamu the exact time Allah gye yagera kasiteekoona bwepaba wallahi ne bwobeera ng'obadde wala nnyo Allah azza wa jalla akuteekamu akakuniggusa akakusiiwa n'akuwa n'obusobozi ayinza okuba yaggerera nti oli wakufiira mbalala n'onyiigira ne bano n'osimbula ng'onyiiza n'okunyiiga munkiriza obadde mbagamba ngenda ngenda ku safaari mazima ddala lwaki munkeereya n'okubutuka emisinde kiki kyoliko ogoba kufaakwo osobole okufiira mu tayimu yennyini Allah gye yaggerera wallahi bwe kiri ekyo bwe kiri Allah akigambye n'omubaka akigamba sallallahu alaihi wasallama la hawla wala quwata illa billah kasita ajali ejja tewali kukeeramu ate tewali kukeerewamu Allah tabaraka wa taala bw'aba yagera nti oteekwa kufa kumi n'emu n'eddakiika kumi na ttaano tosobola kufa kumi n'emu n'eddakiika kumi na nnya neva ate tosobola kufa kumi n'emu n'eddakiika kumi na mukaaga oba kumi na musanvu wallahi tekisoboka zeyagera zennyini ng'oyolekera mu maaso ge ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa taala n'olwekyo ffenna tugenda naye ekikulu kya byonna tugenze tutya fala tamutunna illa wa antum muslimun okuba tekubatuukangako okugjako nga muli basiraamu ekyo kyatwaliranga bannabbi obudde ne batuusa ne ku baana baabwe ne bababuuza nti abaye mataabuduna min baadi mugenda kusinza biki oluvannyuma lwange naam naabudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu maza muslimun olwo muzeeyi n'atebenkera n'amanya nti alhamdulillah okugenda kwo ŋŋenda naye abaana bange ŋŋenda kubaleka ku mulamwa ekyo kyatwaliranga bannabbi obudde ne bakirajanira ku Allah tabaraka wa taala abeerenga akibawa bafenga basiraamu nabbi yunusu alaihi salatu wassalaamu yasaba Allah tabaraka wa taala n'amugamba nti tawaffani muslima mukama wange nkusaba onzijulule okunzija mu bulamu bw'ensi eno nga ndi musiraamu wa alhiqni bisalihin onsinkanye abalongofu bananga obusiraamu tetusobola kufa nga tuli basiraamu tetusobola kufa nga tuli basiraamu tetusobola kubeera basiraamu twagala tetuwagala okugjako nga tutuukiriza basekaba nga ab'ebitiibwa abakulembedde jazahumullahu anna khairan bye babadde batusomesa naddala sheekh wange ow'ekitiibwa sheekh Fahad Ssemwanga gwe nsanze ng'ali wano akologa oba atabula tawhidi atabula enzikiriza bannange tetusobola kubeera basiraamu mumpulirize mmwe tetusobola kubeera basiraamu okugjako nga tulina enzikiriza entuufu okugjako nga twawula Allah tabaraka wa taala kino kakati nsaba mukiwulire
atemba densa baba na abafuruma muri kuchi enkuba yeba kubaganyiza oba mbade nsaba biiznillahi tabarak wa taala basigadde mutule wansi kale wakiri musoke muulirize kano mbade nsaba abasigadde mutule wansi mutebenkere wakiri kale musoke muulirize kano mwabana besomera mwe mutera okubeera n'enkola erowooza nti ebbanga lyonna muli bato era obusiraamu tebunnabakwatako kakati maama lwakuyita mami oba nakukola ekiragyo kyakkoze ne taata naawe n'olowooza nti ddala kituufu okyali muto ebyo bingi nnyo baana b'amasomero neeka balwokubanga baana b'amasomero babagalamiza ne bakyaba kuba ku mbooko balowooza nti ebbanga lyonna bagenda kubeera bato tebagenda kukula ekyo si kituufu era njagala okubakakasa mmwe nti abasinga obungi wano wallahi tuli bakulu mu busiraamu mu busiraamu tuli bakulu obubonero obw'okukula oluusi twabulaba dda so nga kitumalira bumalizi okubeera nti akabonero kamu kokka bweka nga kekalabise ku muntu oyo aba akuze mu busiraamu obubonero buno obubonero buno buli omu yenna abulaba okusinziira ku butonde bwe Allah bwe yamuwa nga bwe yamutonda nga bwe yamutonda waliwo ayinza okulaba akabonero ak'okukula ak'okukula mu busiraamu ku myaka 12 oyo ng'akuze mu busiraamu nebeerayo ayinza okulaba akabonero akasooka ng'akalabidde ku myaka 10 ekyo kisoboka oyo ng'akuze mu busiraamu nebeerayo ayinza okulaba akabonero ng'akalabidde ku myaka 14 ekyo nakyo kisoboka mu busiraamu oyo waaba akulidde ate nebeerayo oli nga talabiddeeko ddala ku kabonero konna ne tumuteeza ku myaka 15 nti awo ssebo tojja kuyitawo olimba naawe okuze kati kavuna owezezza emyaka 15 kati okusinziira ku byenjogedde demuweeramule nti okyali mwana muto oba ddala ekyakuleese wano si kusoma ddiini ya Allah tabaraka wa taala n'olwekyo fenna tawhidi atukwatako fenna enzikiriza entuufu etukwatako fenna amateeka g'obusiraamu gatukwatako ekyo mumpulira muntegeera n'olwekyo bangi wano muffe abatudde wano fenna tuli bakulu ewa Allah subhanahu wa taala tuli bakulu mu busiraamu ng'obusiraamu bwalamula dda nti twakula olwo nno ne twetengerera mu bikwataganako ku mazambi ne mu bikwataganako ku mpeera ibadat ne tubeera nga twetongodde buli omu yeetongodde kitegeeza ki nti buli zambi lyonna lyokola nga batonyeza mu fayiro yo ovunaaniddwa okoze ezambi gundi oleseeyo okusaala okoze obushiriku ogeyeza obye nga bawandiika gwe wennyini nga gwe gwe bawandiikako si kitaawo si nnyoko wabula nga bawandiika ku gwe ekitabo kyo kati kitongole tekikyesigamizibwa ku kitabo kya mulala aa wetongodde bino ebigambo byenjogera bikwata ku mwana ow'obulenzi ne bikwata ku mwana ow'obuwala fenna bitukwatako n'olwekyo bwe kibeera bwe kityo tukimanye nti fenna eddiini ya Allah tabaraka wa taala etukakatako etukwatako okusoma fenna tulina okusala amagezi okulaba nti tubeera basiraamu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala waliwo omuntu okweyita nti musiraamu naye ng'ate si musiraamu ewa Allah kati kiba kitegeeza nti ffenna tunoonya amagezi ge tuyinza okuyitiramu okuweera abasiraamu amaama Allah maaso ga Allah tabaraka wa taala, bannanga alituuka n'obusiraamu ewa Allah oyo yagenda okubeera omuwanguzi, oyo yagenda okubeera omuwanguzi, yagenda okwesiima. Obusiraamu gwabuliramu okutuusa ewa Allah tabaraka wa taala, naatuukayo nga mushiriku, naatuukayo nga mukafiri, naatuukayo nga abadde mulagajjavu nga teyeefiirayo, oyo agenda kuba afaafaaganiddwa okukamala obukamazi, agenda kubeera miranga, agenda kubeera mbiwoore, agenda mukubeera mukulaja n'okutagambika. Naye nga Allah tabaraka wa taala amugamba kimu, la tad'u alyawma suburan wahida, tokuba mulanga gumu gwokka olwaleero, wad'u suburan kathira, kubira ddala emiranga mingi egikyajja tebinnaba kino kikyali kituuza.
Atofaayo ebitebemere babiigiremu
mukitegedde, mukitegedde ffenna wano abasinga obungi Allah naye oba tutabulemuko ku alamati lbulugh. Sheikh Salman, Sheikh Salman ogamba kyawo kigwana tekigwana, kigwana nga wetumaze okukkiriziganya nti abasinga obungi wano bonna bakulu mu shariya mu mateeka g'obusiraamu. Kati ate bayinza okwebuuza okusigala nga bakyebuuza nga kikyabasiiwa bakula batya nga tebamanyi. Noolwekyo mu bufunzo bw'ekitalo katuleereko ensonga zetukoonako ezo nga zeziyitibwa alamatu lbulugh, obubonero bw'okukula mu busiraamu. Bw'olabanga wali olabyeko akamukubwo obanga wali okatuuseeko kakaka byeŋŋamba wakula dda mu busiraamu, bw'oba tolina tewali olabyeko naye nga emyaka 15 wegiweza dda, awo nawo kakasa nti wakula dda mu busiraamu. Byenjogera bitegeerekeka oba tebitegeerekeka? Byenjogera mubiwulira oba temubiwulira? Akabonero akasooka, min alamati lbulughi, mu bubonero bw'okukula. Akabonero akasooka mu bubonero bw'okukula, obubonero buno baddu ba Allah tabaraka wa taala tekitegeeza nti bwonna bulina kumala kuŋŋaanira ku muntu oyo n'abeera ng'akuze maaso ga Allah subhanahu wa taala, la wabula kasitaalabako kamu bwe kati khalasi, kasaakamu bwe kati kajja khalasi, oyo aba akuze mubusiraamu newankubadde ng'obulala bwonna bukyagaanya okujja, ako kasitakalabika aba akuze mubusiraamu. Tuli ffenna, tuli ffenna namba 1 akabonero akasooka al ihtilam, okweroterera. Amwe bwe tuba tusoma sayansi eno mu ddiini yaffe bwe tuyita fiqihi, bwe tuba tuli mu sayansi tetwagala kuseka nnyo ebintu bino mubisoma mu ngeri endala, okiwulidde bulungi kiraasi n'etambula. Lwaki eyange gye mwagala okukyankalanya? Mwagala kunnemesa? N'olwekyo kiraasi nze ndi mulungi mu kontrolinga kiraasi, kubanga n'okubuuka ku ntebe soola okubuuka ku ntebe wallahi yala mungu ne nkulumba w'oli ne gubula sala. Ekyo mukitegedde? Kati oluvannyuma lw'okubeera nti tukkiriziganyiza nti ffenna tushirike, ffenna tupeyinge attention, ffenna tuwandiike tubeere siriyasi mu kusoma kuno, akabonera akasooka kayitibwa katya? Al ihtilamu. Al ihtilamu kitegeeza ki? Okwerooterera, okwerooterera, okwerooterera kyeki? Kino kye muyita wet dream. Kyekyo naye gwe oli muyizi gwe wamma, kyekyo gwe mukiyita nammwe, nammwe wemukiyita. Wabasabya mirembe ng'oyingidde ekikunta, ogenda okubeera wakati eyo ng'olaba waliwo ensonga ezitambula mu nsonga z'abakulu wakati w'omwami naani. Ekyo kasita kibeerawo bwe kityo. Omuntu agenda okuzuukuka wadde nga tabijjukira, naye agenda okugira bwati ng'ate alaba ekidiba. Bwe njogera ekidiba ontegeera? Aha, ekyo wekituukira ku muntu oba muwala oba mulenzi, kitegeeza nti abeera akuze mu ddiini y'Obusiraamu. Ekyo mukitegedde? Ekyo mukitegedde? Akabonero akookubiri, al-immatu. Al-immatu kitegeeza ki? Okumera enviiri naye nga tezibeera nviiri, wabula tweyambisiza erinnya eryo kubanga naffe tetulina ngeri kijye tunakikubawo wano. Okumera enviiri mu private part, nga kino kyetutegeeza, kyetutegeeza omuttunta ng'omuntu Allah azza wa jalla gw'abeera yatonda ng'alina omuttunta mungi. Aa, wabula okumerera ddala enviiri mu private part, agenda okugira bwati ng'alaba. Kasita kituuka ku mwana Adamu yenna mu Busiraamu, kyekimu mukyala oba muki mulenzi, kyekimu muwala oba mulenzi, aba akuze mu Busiraamu. Mukitegedde? Mukitegedde? Mu Busiraamu aba akoze ki? Aba akuze. Akabonero akokusatu, nga ko kano akokusatu kakwata ku mwana wa muwala yekka. Bino ebikulembedde bibadde bikwata ku mulenzi ne bikwata ne ku muwala atyego, naye kano ka muwala yekka. Ke kagamba katya? Omuwala kasita agenda mu hiigwi menses, omuwala kasita agenda kasita amyusa, omuwala kasita amyusa wammanga wali ontegeera? Oba n'abeera ng'asobola okufuna olubuto, ekyo kitegeeza nti oyo akuze mu ki? Mu Busiraamu. Oyo mu Busiraamu aba akoze ki? Oyo mu Busiraamu aba akoze ki? Akabonero akalala nga ketusembyayo biiznillahi taala ke kaliwa bulughu 15 sana, okuweza emyaka 15. Kitegeeza nti omwana ono asobola okubeera wano mu myaka egy'okuva ku 10 awo wonna wonna 11, 12, 13, 14 nga talina kyeyalabye, ate oba ne 15 nga talina kyeyalabye. Tuli fenna ku bino ebikulembedde nga tewali kyeyalabyeko. Kati ng'Obusiraamu bugamba nti bw'anaaweza emyaka 15 ng'asibye emyaka, si kubeera nti atambuza gwa 15, alina 14 kati atambuza gwa kumeka? Aa, wabula nga 15 jijjudde. How old are you? I'm 15 years old. Okiregede ate gwe gwe okiregede ate mwe tewali kabonero konna kalabise 15 kasajikona nti agiwezezza bwe pa khalas abakuze mu busiraamu muntegede. Kakati n'olwekyo tulina okwebereramu ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba, si bwe mugamba bwe mutyo, mugamba mutya? Mutwebereremu. Twakola ki? Kakati pimira ku bubonero obwo, olaba obwedde ebigambo byenkugamba oba obwedda nkulimba, obwo obubonero buliko obujulizi, naye olw'okuba si gwe mulamwa ogwandeese era si kye tubaddeko, mpaliriziddwa buwaliriziddwa okuyitirayokko. Katubukomyawo tugende mu maaso n'omulamwa gwe njagala tuluke. Ontegeera? Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza nti bannange twebereremu, buli omu yenna yeefeeko, epayirozo zaggulwa dda, kati weetongodde. Bw'okola ebirungi nga bawandiikamu nti ekoze ebirungi gwe wennyini, bw'okola ebibi nga bawandiikamu nti ekoze ebibi. Kati bino tebikyaliwo nti rufi alqalam an salasin, ekalamu yasitulwanga eggibwe ku bantu basatu. Nam wa an sabiyi hatta yablugha, era ekalamu yaggibwa ku mwana omuto paka ng'akuze. Kakati gwa mpuliriza ggwe okuggyako ndowooza abatone nnyo ekigenda ewala, wallahi ekalamu kati yassibwa oluvannyuma lw'okubeera nti yali ku pending ng'eri waggulu egiragira bwetu, nga ne bw'okola ky'okoze kyonna amateeka g'obusiraamu tegakuvunaana. Naye kati munnange ky'okola kyonna ekalaamu ng'eruma mu kitabo kyo gwe wennyini, si bya mulala, aa gwe wennyini ekalaamu ng'eruma, kitegeeza ki ekyo? Kwebereremu. Era tubeere nga tufaayo. Ebigambo Sheikh Fahdi byensanze abasomesa ng'abakuutira tawhidi, ng'abeekesa obushiriku, bannange tubeere nga ffenna tufaayo okubinyweza. Teriyo musiraamu yenna asobola kusangibwa nga musiraamu ate nga mushiriku ate ng'agatte ku Allah tabaraka wa taala, ng'asamira, ng'asirayirizi, ng'abeera n'akati banne balowooza nti ali mu kusenya muyonjo nnyo asenya mannyo, kumbe mbwe akati akasenyesa kamuwa amagezi asobole okubeera nga yakulembera oba asobole okubeera ng'ayita. Aa n'akamu n'ak'eddagala. Kati oli mutongole ku kitibwa tawhidi akuvunaanwako kule maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okwewala obushiriku. Nkakasa nti sheekhe wange Sheikh Fahdi ne Sheikh Salman Allah basasule musera n'abasomesa bakulembedde, nsuubira nti babasomesezza dda ekitibwa obusiraamu kyeki. Naye mu ngeri y'okujjukiza tetuyinza gaana kubajjukiza. Katukikoneko katono mu ngeri y'okujjukiza. Al Islam ekizibu obusiraamu huwa istislamun lillahi bitawhid, okwewerayo ddala ewa Allah tabaraka wa ta'ala nam ng'omwawula Allah subhanahu wa ta'ala nam okwewerayo ddala ewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'omwawula Allah azza wa jalla muntegeera tusarenda osala eddiiro nova mbyobusamize nova mbyobuwangwa nova mukwabya ennyimbe nova mukusiba ziyirizi nova mukunyiga akadagala nova mukweraguza kwonna nova mukugenda mumasabo nova mukuliisa omwami enagisi nova mukuroga mworoga omukyalo oli oba omuwala oli akwagala ennyo ebyo byekisirwa ebyo byonna ebyo n'obivaamu n'osala eddiiro n'oddewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'omwawula oddayo nakyebagalwa nti ewa Allah tabaraka wa ta'ala ekyebagalwa ky'olinnya ekikusomosa okukuza ewa Allah tabaraka wa ta'ala attauhid okumwawula ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bamaseeka balabika baabagambye nti ekiyitibwa tawhidi kiteekulwamu emiteeko esatu omuteeko ogusooka tawhidu rububiya okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bikolwa bye kati ng'okutonnyesa enkuba ani agitonnyesezza yewa ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yekka tokwata ekikwanso ng'oyolesa obujega n'obusiru obwesika ekyawaggulu n'okiteeka mu mutwe ng'ogema nkuba gy'otalinako buyinza nga siggwa ogitonnyesa duka ewa Allah tabaraka wa ta'ala omusabe bwereranga ekuli bubi Allah azza wa jalla agikwatireko kubanga ye nannyiniyo ye kontrola waayo nam era wano tusaba busabi enkuba eno nga etonnya ne tugamba nti allahumma sayiban naafian ai allah waffe tukusaba ogitutonnyese ogitutonnyesereze nga bwetonnya nga ya mugaso tusabani allah tabaraka wa ta'ala nannyiniyo neno sunna nayo ntuufu mbigambo ebyo allahumma sayiban hanian ya mirembe nam kubanga esobola okutonnya nga si ya mirembe nezikiriza abantu fenna mukijjukira bulungi nnyo nti allah yagireeta bwato mbyokusaagasaaga naye ngaerika edduwa ya nabbi nga allah agireese nga azaabu wallahi nga mataba oba okiraba ne gafuuka amataba abaddu ne babeera nga bazikirira bonna nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe bayita nuhu n'abajja ebyato kakati bano abaamulabanga nga ali mukubajja lyato yalibajjiranga ngaawo tewali nnyanja yonna wadde tampeka emu ey'amazzi ne baseka ne bagamba bulijjo tubagamba nti muguwaddalu nga muwasana kati ali mukubajjira wano lyato wano ligenda kutambulira ku ki era ligenda kutambulira wa wakitagenda eri ku nnyanja gyaba abajjira amaato ge bo tebamanyi kiki kigenda kujja allah n'agisumulula bwatyo mbyokusaagasaaga wallahi enkuba n'eryoka etugumbula abantu amataba ne gatugumbula abantu nga ye nabbi nuhu alaihi salatu wassalaamu ali mu lyato aseeyeeya n'abatonotono abaamukkiriza okumanya enkuba yatugumbula ne mutabani wa nabbi nuhu alaihi salatu wassalaamu naye mwe yagendera kubanga yamugambanga ti ya bunaya rukam maana mutabani wange erinnya naffe eryato olwaleero ensonga nzibu nnyo allah anyize nnyo ngaga nti muzeeyi gwe olabika okaddiye nze gwolaba wano akyali kyali n'okubeera fiiti nkyali fiiti n'agiragiramu awo n'agamba nti saawi ila jabalin yaasimuni min alma nze nja kuwala mpa olusozi amazzi gananzijawa muzeyi asanga mugamba nti munnange bino birala si bye bya bulijjo nti aa bwe muzeyi okaddiye teyalutonda oba okiraba n'olwekyo okutonyesa enkuba okugaba oluzaalo okugaba liziki okukola kutya byonna byonna ebyo byani bya allah tabaraka wataala era ye tauhidi rububiya okumutongoza mu bikolwa bye bwe tuba tulina tetwetaaze ne tuddukira gyali sahaba oli eyajja n'asaba enkuba nga nabbi ali ku khutuba yamugamba nti ya rasula llah ebimera bifudde tusabire allah tonyese enkuba nabbi n'awanika emikono n'asaba allah azza wajalla tonyese enkuba enkuba n'etonya zeyangizeni kigambibwa nti ku jjuma eyaddako era yali oyo abamanyi abala ne bagamba nti nedda yali mulala najja ku nkuba eddako kubanga basahaba batugamba nti ma raaina samaa sabtan tetwalaba ku ggulu ewiiki namba ngaenkuba efuda embabw etyo nga bw'ogiraba ejjuma eyaddako omusajja najja namugamba nti ya rasula llah ebimera bifudde ebimera byonna ebibadde bivuddeyo enkuba ebisse amakubo gonna gonna geesimogodde mukoka alinganga mukoka obuyumba obwaffe bannakunkunyedda ya rasula llah enkuba ngaebuyiwa ku ttaka n'olwekyo tukusaba otusabireko allah tabaraka wataala agikwate nabbi n'asaba allah azza wajalla enkuba n'akola ki n'agikwata n'ekya naawe bw'oba okola ku byenkuba dukira waani oyo tauhidi ki tauhidi rububiya okwawula allah subhana wataala mu bulezi bwe kitegeeza ki ekyo okumutongoza oba okumwawula mu bikolwa bye omuteeka ogwokubiri tauhidu luluhiya okumutongoza oba okumwawula allah azza wajalla mukusinza mukusinza weyabayi nga tolina kyosinza kirala kyonna okujjakaani okujjakaani allah tabaraka wataala mukooye omanyi baŋŋambye nti emmere abantu enjala ebaluma mukooye enjala kituufu ebaluma enjala ebaluma tukomaawo guno omuzindalo gwolaba ono si yagufuga nze ngufuga kasita yagukutte n'agumpa bwe mugamba nti ekyo kimala kalasi nga tukomaawo nam byo mubiwulira byenjogera tauhidi omuteeka ogwokubiri tauhidu luluhiya okwawula allah subhanahu wataala n'ekiyitibwa okusinza nga yeyekka gwolina okusinza tolina mugattako kirala kyonna wensanze seeke wange oli ali awo abadde atabula awo abadde atukubiriza kiwe kiri omuteeka ogwokusatu mu miteeko gy'okwawula allah subhanahu wataala tauhidu lasmai wasifat okwawula allah subhanahu wataala mumanya ge n'emitendo bye onfuna okwawula allah mumanya ge n'emitendo bye separating allah subhanahu wataala by his names and attributes mumfuna how many names of allah subhanahu wataala 39 how many names of allah subhanahu wataala 99 kale mu mumpulirize bulungi abanga amannya ga Allah tabaraka wataala tegali kyenda mu mwenda gokka amannya ga Allah tabaraka wataala mayitirivu obungi tetumanyi na muwendo gwago ne nabbi sallallahu alaihi wasallama atuyikiriza akaago gwe golowooza naye yali tagamanyi kugamalayo oba kugakomeka anti yasabanga bwati asaluka Allah wange nkusaba bikulli ismin huwa laka na buli linnya lyo lyonna samaita bihi nafsaka ero lyewetuuma gwe lyeweeyita au anzaltahu fi kitabika oba lyewassa mu kitabo kyo Qur'ani ey'ekitiibwa au allamtahu ahada min khalkika oba lyewayigirizayo ekitonde kyonna mu bitonde byo newankubadde nga nze Muhammadi sirimanyi naagamba nti awistasarta bihi fi ilmi lghaibi indaka obalye weesigaliza mu kumanyako okwebyekwese nga teriyo kitonde kyonna kikolaki nga ne Muhammadi mwali sallallahu alaihi wasallama wamma gakyali kyenda mumwenda olwo wabula mangi okukamala obukamazi gasuka mukyenda mwemeka kakati hadithi egamba nti inna lillahi tisatan wa tasuuna isman abange Allah alina amannya kyenda mu mwenda eyo hadithi ntufu nnyo kakati etujogerako ki abaye singa ngamba nti omuntu anaakwata ebigambo byange ninamu enkumi ezi ngenda kuzimuwa ng'ekirabo nze nensomesa oluvannyuma nembuuza olinagira nenkwata mu nsawo wano nga kakati wenkwatamu wano ontegeera ani ankutteko mu nsawo kimanyi yegwe nenzijayo akasente kange kenzijayo okalaba nembalako enkumi ezi nenzimuwa endala nenzikwatanga bwenzikutte bwempi nenkola ki nenzizaayo mu nsawo kati njagala kubuuza ng'otandikamu okunneekyangirako yagambye alinamu nkumi ttaano agenda ziwa anaatuuka ekibuuzo anaakwata eddalasa waki yatulimbye mazima ddala abaddemu n'endala ng'otandika okwekyanga bw'otyo enkumi ettaano ze nayogende zengenda okuwaayo nga ki ng'ekirabo naye nabale sitegeeza nti ninamu nkumi ttaano zokka ninamu endala naye zo za birala si za kirabo ontegeera n'olwekyo mu mannya ga Allah tabaraka wataala gonna amangi ennyo ye geyeemanyidde ate mulimu ekyenda mu omwenda mu mannya ga Allah subhanahu wataala gonna mulimu ki ekyenda mu omwenda man ahsaaha omuntu agakwata n'agabala n'asinza nago Allah n'akolera ku makulu gaago n'asabisa nago Allah tabaraka wataala dakhala aljanna oyo agenda kuyingira ejjana muntegeera amannya gano ekyenda mu omwenda ge galina enkisa eno byenjogera obitegeera okakasa nkusimba ekigezo oli mugumu ku ebyo byennyini byenjogedde ate sikikusimba ntya ogambye obitegeera kibo mukola we mutya abavubuka mukola mutya abala ne bagira ne bwebati Allah akbar abavubuka mumannya ga Allah gonna mulimu emeka ekyenda mu omwenda go ge galina enkiza eno ge galina bino Allah omubaka byayogerako sallallahu alaihi wasallama naye tekitegeeza nti olwo Allah alina amannya kyenda mu mwenda gokka mukategedde abaye mbuuza mmwe mukategedde bwekatyo bwekali ekyo gy'emiteeko gya tawhidi esatu nebitendo bya Allah tabarak wa taala attributes automatically nabyo bingi ate bitendo bye bingi okusinga amanya omanyiwe kavako obana wo kutemetemerewo tufundikirenga tuvumbula nti therefore x is equal to what anti buli linnya lya Allah lyonna muvaamu ekitendo kya Allah kano kawulirize bulungi buli linnya lya Allah lyonna muvaamu ekitendo kya Allah ekyokulabirako arrahmanu eyo linnya muvaamu kitendo ki sifatu rrahma ekitendo kya mmate okusaasira obitegeera al-azizu ebyo linnya lya Allah nam owekitiibwa muvaamu kitendo ki sifatu l'izza ekitendo kyekitiibwa nti Allah atendebwa n'ekitiibwa nti waki wakitiibwa Allah tabaraka wa taala ontegedde nam nolwekyo tugamba tutya buli linnya lya Allah tabaraka wa taala lyonna muvaamu ekitendo kyani kya Allah subhanahu wa taala andi nonti underline that word andi nonti vis-a-vis mukitegeera nam muluwala bweno tugamba nti wala laks wala laks ekyennyume kifu kitegeeza ki ekyo kitegeeza ki amakulu nti buli linnya lya Allah lyonna muvaamu ekitendo kya Allah naye ate si buli kitendo kya Allah kyonna nti muvaamu erinnya lya Allah ontegedde kati ontegedde kati whenever we come across a name among the names of Allah subhanahu wa ta'ala wanao tusange erinnya tumanya nti ekyo ekitendo kyo tukirinawo automatically kubanga erinnya livaamu ki ekitendo naye ate si buli wetusanga ekitendo kya Allah nti n'olwekyo nti nakyo kivaamu ki erinnya lya Allah can we give some examples wamana ogogamba obagwo tuwe owekitiibwa Allah tabaraka wa taala atendebwa n'ekitendo ekyobusungu asunguwala Allah anyiga bakita batya mu Luwarabu ekyo al-ghadab ani al-ghadab tetuyinza kugamba nolwekyo ekitendo ekyo muvaamu erinnya lya Allah nolwekyo tumuyite al-ghadibu omunyizi annuzuru okukka Allah tabaraka wa taala atendebwa n'ekitendo kyokukka ngomba kaba yatugamba nti yanzilu rabbukum akomulezi wammwe ila samai dduniya kuggulu lyoku duniya hiina yabuka thuluha llail al akhir ngebulayo kimu kyakusatu obudde bukye wano wagambira nti aniansaba mmuwe aniansaba okumusonyiwa mmusonyiwe ng'abaddu bali kuki nga bali mukweyongerako ki nga naawe mwoli nga nange nkola ki kati awo ne tujjawo ekitendo kyokukka Allah atendebwa n'okukka nti akka naye tetuyinza kumuyita ate erinnya nga tulijja mu kitendo ekyo nti annaziru omusi obakka aa ekyo nekibeerawo nga tekifunye eki tetujja mu linnya bananye muntegeera muntegeera kakati kakati bwe tuba twogerera in terms of equation mwomanyika kati muri bayizi ebyo mubitegeera nyo siba kiri siba kiri aha when we get our equation yeriwa kuruno si brodoza tofayo kuruno si quadratic equation aha nam si quadratic aha enetegere kikanyangu nyo equation ya feyeriwa ya equation yo kugamba nti wano waliwo erinnya ya Allah tabaraka wa taala kuraiti and sign ne tuteekawo equal signs eziraga nti nno mugenda kuvaamu omwo ekitendo kya Allah nakyo ne tukiteeka wali siba kiri kati mu mathematics batugamba ki every equation must balance kinegeeza ki nti what is on our right hand side must be equal to what is on what to what is on what mwemuli bananyini mwemuli bakubala mwesagala musirike musirisibwe mutyo kwankimanyi ebyo bye musoma kati aina gani nsobola okubuuka wano bwenti okukakana nga nkuliko nolwekyo njagala otekeyo ebirowoozo nam okitegedde kati ekyo nekitegeeza ki nekitegeeza nti our equation also tebiri eri ewamwe yokka aa ne wano tukifuna our equation aha can be reversed back can be reversed back kitegeeza ki tugenda kuddira mu equal sign buno akawa kunsekako ka aro nga kakunula emabega nga kali ku saidi eno akawa nsi nsekako ku saidi endala ka aro nga kakunudde emabega kitegeeza ki nti the equation aha can be reversed back manyo nengera kitegeeza ki from linya ku kitendo from kitendo back to linya from linya ku kitendo from kitendo back to linya nekitegeeza ki bw'oba olina linya osobola you can easily extract osobola okukuulamu ekitendo n'okiteeka wali kiregereka ate omulala singa abadde na kitendo kiri the same asobola bulungi nnyo okukwata ekitendo ekyo n'asokoolamu ebinnya nekitegeeza ki the equation can be reversed back you get me ate ebitendo ebimu ekyo kyo tebikirina jukira nti buli kitendo kyonna ekinaaba kivudde mu linnya era the exact attribute ekitendo ekyo kyennyini kyekisobola okudda mu linnya so si ekirala kuntegeera kati bwe tunaabeerayo n'ebitendo byaffe ebirala tebiri awo ne tubigwako nga byo tebisobola kudda mu linnya kitegeeza nti era tebyava mu ki mu linnya oba mu mannya tebyava mu ki mu mannya n'olwekyo tebirina ngeri ki gye bidda mu mannya ekyo nekitegeeza ki nti buli linnya lyonna tujjamu ekitendo aha naye si buli kitendo kyonna tujjamu erinnya kitegeeza nti waliwo ebitendo byetulina nga byo byenkana n'amannya ate pulaasi biri ebitasobola kuvaamu ki mannya nekitegeeza ki nti ebitendo byebisinga obungi okusinga ki okusinga ki tuddeyo omusomo gwa tawhidi gwe nasanze sheeka asomesa fenna gutukwatako bwe tugenda okubeera mu duniya wano twesiime wano mu duniya ate ne bwe tunaaba tuvuddemu emyoyo ne twolekere ewa allah tabaraka wa taala era twesiime nam tuve mu bantu bali abagenda okuba emiranga n'okwejjusa wallahi nga tebakyayina chance ekomawo awamu n'ekyo nga beegayirira bakomewo abantu abasiraamu be bagenda okubeera mu mizira ekitagambika jemafade jemafade bayisaawo omwoyo gwe gugenda baguyisaawo na mizira nakuwa ekitiibwa ekitagambika naye abakaafu wallahi bagenda kubeera banyoomwofu bagenda kuberanga babakakanyiza ku yaumal qiyama. Lwaki? Bera bino omulamu ogwabaletesa ku dunia ogwokusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bamwawula nga tebamugattako kintu kirala kyonna. Kitaffe Ibrahimu sallallahu alaihi wasallama kyeyabasaba Allah tabaraka wa ta'ala mu byemusaba bingi yamugamba ne kino: wala tukhzini yauma yubathun, mukama wange nkusaba oleme kunfotola, oleme kunswaza, oleme kunzikakanya ku lunaku abantu lwe banazuukizibwa. Lwe luliwo olwo yauma la yanfau malun wala banun, olunaku emaali lwetagenda ddasa nyiniyo wadde abaana. Illa man ata Allah biqalbin salim, okujja kali jeri Allah subhanahu wa ta'ala nga yalina omutima omulamu. Al-Imamu Ibnu al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah sheikh gwabagambyeko wano nga mpulira yagamba nti omutima teguramuka, omutima teguona okujjako nga guwonye ensonga ttaano. Newankubadde nga abamu mwesunzo ziwandiika era muzirindidde okama olw'obukamazi, naye muswadde. Ngenda kwogerako ensonga emu yokka kubanga yetambulira ku mulamwa gwendiko. Yagamba nti salimu min ashiriki, omutima guteekwa okuwona obushiriku oba okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yunaqidu tawhidi, oyo shiriki akoonagana akontana n'ekitibwa tawhidi. Nam kubanga what is the opposite of shiriki? Tawhidi. What is the opposite of tawhidi? Shiriki. Biddani la yajitamiani, ebyo ebyennyuma bibiri tebikwatagana. Nolwekyo omutima guteekwa okuwona okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nam okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala okwo okukoonagana ne tawhidi n'okwawula Allah azza wa jalla. Yauma la yanfa'u malun wala banun, olunaku emaali lwetaligasa nnyiniyo wadde abaana. Illa man ata Allah biqalbin salim, okujja kali jeri Allah subhanahu wa ta'ala nga yalina omutima ogwawona, nga yalina omutima omulamu, nga teguli mu bushiriku, teguli mu kuzuula mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, teguli mu gasiya kasasiyo. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin, ejjana mu kiseera ekyo egenda kwolesebwa eri abakkiriza, eyanjulwe etekebwewaawo nga weeri bagenda kujingira si bya kusaaga. Waburrizatil jahimu lilghawin, omuliro jahimu guberenga nagwo kagamba guleetebwa mu kaashi guberewaawo nga gugenda kuyingirwamu abaali nga abashiriku ku duniya, abaagaana okusiramuka, abaagaana okwenyereza ku tawhid, abaatuuka mu duniya ne beerabira omulamu ogwabatondesa ogwabaletesa ku duniya. Tuli fenna. Waqila lahum ainama kuntum ta'budun, bagenda gambibwabo nti bye mwasinzanga biririddawa nga tetubiraba. Olwaleero hal yansurunakum aw yantasirun, abafa bisobola okubataasa olwaleero, byo byennyini bisobola okwetaasa, bisobola okwetaasa byo byennyini ngolese ekyokutaasa mmwe. Fakubekibu fiha hum walghawun, bagenda kukwatibwa bonna basonsekebwe muliro jahannama n'abo abaali nga ku duniya nga bakiwagi. Wajunudu ibilisa ajma'un, nejje lya iburisu lyonna ligenda kukwatibwa likanyigibwa ku njegere basonsekerwe bonna mu muliro. Qalu wahum fiha yakhtasimun, bagenda gamba nga bali mu muliro ogwo bakayagana basonga mwennwe. Wallahi gwe wandetera ebyo, wallahi kisinga temwali mmwe, nga bano babagamba nti musiri walire eri nammwe mwali babuze, lwaki mmwe temwafaayo? Twabalinako obuyinza nga tuli ku duniya, mbadde ti Allah yabalinangako obuyinza, nammwe mwali basiru. Simanyi ontegeera bagenda gamba bata mu jahannama tallahi in kunna la fi dalalin mubin, tulayira Allah wallahi twalinga ku dunia nga tuli mbubuzi obutagambika. Mu suratul mulk Allah azza wa jalla tugamba bagenda gamba batya, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir, singa twalinga tuwulira, singa twalinga tulaba, singa twalina amagezi nga tutegeera, ma kunna fi ashabi sa'ir, tetwandibadde mu bantu ba muliro guno jahannama okuluma okukamala obukamazi. Nolwekyo Allah azza wa jalla agambye atya, bwennyini bagenda kwewaako obujulizi bagambe batya, tallahi in kunna la fi dalalin mubin, bannange tulayira Allah mu butuufu twalinga ku dunia nga tuli mbubuzi obutagambika, idh nusawikum birabbil alamin, bwe twabenkanyankanyammwe kubanga bye basongamu nga basongamu bakabaka, bye basongamu nga basongamu majinni shayatini ze basinzanga, bye basongamu nga basongamu butanga, nga basongamu buti bwe basenyesanga mu mbugo go zebagattanga ku Allah subhanahu wa ta'ala nebirala, lwaki bigenda kuba bivuddewa mu jahannama? Anti nizamu ya Allah tabaraka wa ta'ala ku yauma alqiyama, buli kimu kyonna omuddu kyeyasinza kigenda mukulembera nga kikumba kigenda mu jahannama, ngono tewali namusindika akigoberera lwampaka. Naam, Allah ya gamba law kana haula'i alihatan ma waraduha, singa byali bikatonda, singa byali bisaana okusinzibwa, wallahi tebyandi bakuruggusizanga bibatwala muliro jahannama, wa kullun fiha khalidun, bonna bagenda kuyingira bagubeeremu obugenderefu n'obugenderefu, bano abasinzanga n'embugo ze basinzanga n'obutanga n'ebigwa n'ennyimbe n'ebirala byonna bigenda kubayingizisa jahannama nga bali nabyo mu jahannama. Kakati bagamba mu jahannama wano mumaze okukakasa nti bagenda kubeera nabyo mu jahannama, abange tuli ffenna mumaze okukakasa nti bagenda kubeeranga nabyo mu jahannama, kakati bagamba ki? Bagamba bwe bati tallahi in kunna la fi dalalin mubin, tulayira Allah wallahi twalinga mbubuze nga tuli ki, nga tuli ku dunia, nam nga tuli ku dunia obubuzi obwo bwe buliwa, idh nusawikum birabbil alamin, bwe twabenkanyankanyammwe omulezi w'ebitonde, kale netudira akatanga netukenkanya Allah, netudira olubugo netuwenkanya Allah, netudira ensimbi enganda netuzigatta ku Allah tabaraka wa ta'ala, mu butuufu twali basiru, wama adallana illa almujrimun, tewali yatubuza okujjako bano abalinga ku dunia nga bawoza mbu be bapasta, nga bawoza nti be bapapa, nga bawoza nti be bakabona, nga bawoza nti be bakabaka, abalinga abakulembeze baffe, fama lana min shafiin, olwaleero mazima ddala tewali ayinza natuwolerezaako, wala sadiqin amin, wadde ow'omukwano nfanfe ayinza okweteekayo kale bookyeye nze waakiri mpone olwale taliiwo, falau anna lana karratan fanakuna min almu'minin, kale singa tubaddeyo ne kachansi katono nnyo akadda ku dunia tusobole okubeera nitulongoosa tubeere mbakkiriza, obushiriku tubuleke. Inna fi dhalika la aya, ebyo byonna bye tulabye bannange mulimu ebyokwebulirira, mulimu obubonero bwa Allah tabaraka wa ta'ala, wama kana aktharuhum mu'minin, lwakuba abasinga obungi sibakkiriza babiwulira ne babirekaawo, wa inna rabbaka lahuwa alazizu lrahim, mazima omulezi wa Allah tabaraka wa ta'ala wakitiibwa nnyo ate musaasizi nnyo. byetwogedde byonna mubiwulidde. Allah azza wa jalla agamba mirimu ebyokwebuulirira, mulimu obubonero bwa Allah. Bannange twefeeko nga bukyali gye twatandikidde. Abange ffenna tuli bakulu, abange ffenna obusiraamu butuvunaanwako, abange ffenna twakula dda mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Oyinza okuba nga mu mateeka g'eggwanga okyali muto, naye ng'ate mu mateeka g'obusiraamu weewunye wakula dda. N'olwekyo ffenna bwe tubeeranga ekyo tukikakasizza, bannange twebeereremu. Kiriya, kiriya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.